dachimsafi.com.
Tofanaiza.
Hey yo, Kenny.
I love you. You're my Valentine. I love you. You're my Valentine. I love you. Nukwelu linipenda mchumba. Aukutaka kuenda mchumba. Nukwelu linipenda mchumba. Aukutaka kuenda mchumba. Kwenye shida na raha tulikuwa wote. Kwenye tabu na njaa tulikuwa wote. Tulipola na njaa tulikuwa wote. Weo na makaza sabado. No mana minasema. I love you. You're my Valentine. I love you. Yeah. I love you. You're my Valentine. You're my Valentine. Atani kiwa gapi zeira baby you no more. Nituri zeno ni peki sila mdomo. Seme I love you. Seme I need you. Wale wazo tupenda wabagi wa shike mdomo. Mina wewe tukipenda na forever more. I love you.
Zawadi ni kupe isiku zawadi ni upendo tu nisukuma tu kwambie wewe umenifaa suki kubwa kidogo kizawadi ni kupe isiku zawadi upendo tu nisukuma tu ni kwambie unaweza kuwani nikata lakini wewe umenikubali. Nikuambie, unaweza kuwali nikata, lakini wewe ukanikubali, bali, leo tukumbali.
We kama losi la nyama, baby kwako nimezama, ukinacha ndakonda mana. Ukini ya jote nichanganya, watani jega sana, watani una sina mana. Mama we.